tasobola bya mukwano totula kumpikisana neweyongerayo lavu kintu kyakacwano lulimirwa mitima kibeerawo nekineneŋŋana nina owange atansubya ssanyu anjagala mama ebitagambika era omutima yakukakanya nasumulula enjegereza nsibe nkalu omwana w'abandi ono ampomera nga tuzitokya gweraba y'amasavu kunna ne bwe mba n'ensobi nakyusa twagalane
switi 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 wakati bebi wanga pita switi wakati switi 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 wakati omutima gwe nange ntudde wakati switi 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 wakati bebi wanga pita switi wakati switi 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 wakati omutima gwe nange ntudde wakati
mugugu omutima mweli 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 ne mugwange bwatyo mwali 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 ono leka mwambale mwesibe ng'enkuto mu kiwato beibe kamwambale gakatali wano mu bulago
abali bago batubalese mmayiro mukwano gwaffe tugusibisiza nayiro wentadde ku munagiro kamwagale switi 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 wakati bebi wanga pita switi wakati switi 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 wakati omutima gwe nange ntudde wakati switi 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 wakati bebi wanga pita switi wakati switi 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 wakati omutima gwe nange ntudde wakati yankoleza nga lwira antokosanga kiira mukwano sikyatitira nanywera yonampisa mubeera nina owange atansubya ssanyu anjagala mama ebitagambika era omutima yakukakanya nasumulula enjegereza nsibe nkalu ono leka mwambale mwesibe ng'enkuto mu kiwato beibe kamwambale gakatali wano mu bulago
switi 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 wakati bebi wanga pita switi wakati switi 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 wakati omutima gwe nange ntudde wakati switi 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 wakati bebi wanga pita switi wakati switi 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 wakati omutima gwe nange ntudde wakati
www.mp3ugandanmusic.com